munaasabadun oo lan qabaday in ku badan 120 arday oo dhamaysatay culumta shir dubin ee caafimaadka iyo kabaradaayanka macadka Royal Medical Training kaasaytiyo muddo qaadayanka duruusta hadii ku qalan bedeladaayanka xaflada ardayda shahaadada lagu gudoonsiiyay iyo waliba goobro ku hayay wasiira xildhibaana waalidiin abahda walbarashada iyo bulshada qaybasha shir dubanka si iyo qiiban kunagada dhiirigelinta ardayduna onkorenti iyo waliba meelisay ku hadalay ahaan oo kamid ah ardayda ku qalan badalatiya macadka Royal Medical Training waliba macallimiinta iskuulkaas iyo kabogaadiyana sida dadkii oo anbarayeen walbarasho tayo leh oo dhalinyarada ka shaqeysada koranka
macallimiin beele beele kibaal baalise baray aniin ka barayni baran ciyaayada niroogana darbaan
madaxdii ku qayb galay munaasabadii aan ka hambalyeeyeen guulo iyo diiran ardaydu waliba iyo kala dardaarameena in oo dadaal shoosi lama jibaaranga
aan hambalyeeyo ardayda qaran jibiida macadka Royal Medical Dhamaantii hambalyo siilaha hambalyo aan koobo korna iyo mid badan dareen ee macallimiinta macadka iyo waalidiintii ardayda qoraxda badan oo geenka xafladdu la qabtay jeedada may buu kaliye maamulka macadka ma bani casumeeyeen antuna marqaatanka nagana dadaalkii hoos u biyeen oo geeka ardayda meel raayso geeka meel uu qalin jibiyaayaan
ardada dhammaan dadka oo geen balay xafladdu oo la qoosahay ardadii oo qalin jibiyeen oo tarjo deerasa boolawaati sid arday aana soo muddo badan haweeden
bengigi oo u sii horumarinta shakhsiga iyo qoyska iyo bulshada